zako nayajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi mimi ninalijua. Nipe nikubembeleze kamtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, likagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, ni salama kama babu kamu tatafunia, ndafu kwa kusukumia, chakuru magia kinyama. Benzi liogele hibali salama,
selele ya se
tuele mioyo sende mrama,
selele ya se
tule tuji sosomoy nyama nyama za shawarma,
selele ya se
habibi selele ya. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Analilia,
anaitaka,
akashikilia,
anaitaka,
nimpe yote yote, yani nzima nzima, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote yote.